exclusive from ZambianMusicSite.com.
Dine, Omboy Muna, J-Mix in the building, homegrown music, Wams Pallian on the 1-2s. Let's do this. Nipasile my headset. Nipasile my headset. Alo boy, nipasile my headset. Ndaba bafana bakungo panga chape chongo bali. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Ok boss. Watu siti panga mulo moti panga mane. Ni uka kuseni ndine weni samba mame. Ufuno ziwa haso osa yopa kambanane. I pay tax monga kuchipata pambanyane. Wai monga zima mwabema mshanga namwe. Rapper wanu ni mudia fabiti sanga name. King wazet hip hop ni mzanga nane. Ufuno pwelo wona nkosu kambano nzamane. I'm the reigning king sunga one chema nimbas. Makopolo parodi choka ndiweka minbas. Nga ufuna ule mucho sako che vingaz. Nizaimi ya kapa kati no bende ka four fingers. Hizi nkuku sizikula zifu nika grower. Boasting mutu nyimbo twene situ blower. Mungaje mashawama ni kudia mabandstain. Kaili lezi na mandevu yose ni majunction. Nipasile my headset. Nipasile my headset. Alo boy, nipasile my headset. Ndaba bafana bakungo panga chape chongo bali. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Ok boss. Big shout out kuli Genesis Imaji. My female rapper wene sama kopela minaji. Dine wama chiki woi ona tumisango. Elo sini yopaka iliboma ni lusambo. Sini maoneka oneka monga lilomba. But flow ikufaka soti pachilonda. Elo gelo yako enzo lili laka seofi. Atitipangeko movie kala ya vacheosi. Story izivika nili hadi monga whiskey. Sembe wenzeli komonga nkala mwat listi. Manje ndiwe fluffy wayambo uwa beasti. Siuzi wafaka karia yako pariski. Munishita muziva nichita exist. Ngapalipe jela sisi nisho tapalisti. Nyimbo zanu sizilila inakwe shuka diski. Matelo ndiye kwa tutangi singa chae twisti. Nipasile my headset. Nipasile my headset. Alo boy, nipasile my headset. Ndaba bafana bakungo panga chape chongo bali. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Ok boss. Mugemu mwapaka makula fulu na chiputa. Lomba nuyo palini monga blues pachipupa. Nikwele soti olonagwa mchila waduka. Wasalevanya la soti vali na kaduka. They come like your brothers palast basanduka. Wasala ulungisa weka ngatika panduka. Palasi wakuchinja nawe manje wasavuka. Wasiokamba na ulemu wamba kuzazuka. I think ni magelo na makoi ni mupesi. Chimeko panchito monga mafilme onesi. To those who really support me, God bless. Nichosa chema hiti pabiti, no less. Messi, Xavi, Ronaldinho, Messi. Oh God, have you seen that I'm the best? I'm always working harder to be better than the rest. Mupanga chongo kupalasi, let the king rest.
It's Wams Pallian, the heat maker.
Nipasile my headset. Nipasile my headset. Alo boy, nipasile my headset. Ndaba bafana bakungo panga chape chongo bali. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Ok boss, nipasile my headset. Nipasile my headset. Alo boy, nipasile my headset. Ndaba bafana bakungo panga chape chongo bali. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Ok boss. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Nimbele chema nyimbo yang. Sini mvela punchline. Wapanga chape chongo bali. Monga ni machule bali. Let's take it to the top. Chip Dizzo, Koswa, DJ Zombo, Promise, $1, Emmy, Stanley Mwanza, Asogoleri, Rafael Chembe, Davido Patio, Judah the bad guy na mafela, Jimmy Fox, Biplon, Derek Bakatete, Inisha Sinkoma, Pasinda Chibuyu. Let's do this. Wito Budula, Uncle Sam Chomli, Mr. Bell in the building, M squared with the best. Let's take it to the top. It's got to be party and party.
I'm grounded.
ZambianMusicSite.com.